kosha kipitaga. Ana shape flani ya kuchoraga. Na kila siku mina mlia rada. Ipo siku atakubali labda. Na kijitusu wakinipa zaga. Hakia nani baby nitamarda. Wow, huyu dem ni mkali na zijamwa na wengine. Wow, anapiga namba nane. Zigo kama lote, acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jinsi alivyo shona. Zigo kama lote, acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jinsi alivyo nona, nona. Kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo.
Mtoto kama vile kafinyango, nyango, 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 nyango. Sipati picha pala kikinyonga, nyonga, 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 nyonga. Mtoto mkali, sura nzuri, tena nani maliza na body kali, personally, na mkubali, tena jinsi alivyo mtamu kama fali.
Wow, huyu dem ni mkali na sijamwona wengine. Wow, anapiga namba nane. Zigo kama lote, acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jinsi alivyo shona. Zigo kama lote, acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jinsi alivyo nona, nona. Kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalo. Acha macho yani, kamalo, kamalo, kamalo. Zigo kamalo, zigo kamalo, zigo kamalote. Bado nusu ni donoke. Jinsi alivyo nona, nona. Zigo kamalote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jinsi alivyo shona. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jinsi alivyo nona, nona. Kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalo.